Yeah. Yo, yo. Bomboko.
Ah, kutoka alo. Kama utani moyoni ameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binibu, kila kitu tunaendana. Ameninasa ka ulimbo, sitaki acha kumtazama wewe. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Asa nataka watu unanipenda niite baby.
Baby wangu.
Kwa wasioamini wewe ni wangu niite mai.
Mai wangu.
Hata ukiniposti caption andika sweetie.
Sweetie wangu.
Ukija kukutongoza wambie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Boy come number one.
Mwombe Mungu uzima. Tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe, nikupende. Iwe mabonde milima, we fly any weather. Lubani ndo mimi wa upendo.
Nikupe, nikupende.
Mwoga kuchiti no rest. Ya uongo ndo kabisa siwezi. Likizama unotamba ni mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, ah, no. Minataka wajue kama unanipenda. Ukiniposti Snapchat niite mai.
My
one and only. My love, my sweet.
Sweetie wangu.
Wakija kukutongoza wajibu we unampenzi.
Penzi wangu.